Kani form to patani after church. Uko na form to patani after church. Kani form to patani after church. Uko na form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Uko na form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Uko na form to patani after church. Yeah. Kwa siku zote standard the best. Lazima nitunge kasa the best. Si siku ya kufua my socks na my vest. Si siku ya kutulia kwa mtana kurest. Ni kuingia ibada shetani ya nangada. Labda tupatane maze ni kimada. Kuata chat maze iyo ni blanda. Nalpo benediction kabla wiki kuanza. Mgine udai shere sheria. Mikila tare lazima ntangia. Nipate church ni mebow down nikilia. Ntaweza jebila yetu kwa hii dunia. Kuokoka siku bo ni vile bro cha muhimu mi I know. Na church si building, church ni fellow. So can you form after church, yeah. Now you know. Can you form to patani after church? Uko na form to patani after church. Can you form to patani after church? Uko na form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Uko na form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Uko na form to patani after church.
Ibada na ingia nikana enda DH. Usipime mtu wangu miss nanga PH. Na kam kudishi ndo ni feel fiti. Pali nilikuwa last week si leo. Sezi kwa nangora na stui vas. Ju ngori ziki kam miss yezi pass. City lighter na kuanga na tie mta. Mindo tie mta kila mtu city light. Double I na form zaki charge. Short man ana form zaki charge. Cheza gospel na form zaki charge. Swali form zako kweli ni zaki charge. Mina make dance ya kanisa. Mina stay true ata jipa. Ni faithful na kabisa. Kenye yalisema atafanya iko.
Kani form to patani after church. Uko na form to patani after church. Kani form to patani after church. Uko na form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Uko na form to patani after church. To patani after church. To patani after church. Uko na form to patani after church.